Wangala maso moji wendi kwa uri kwa zendu kama sacha owe budu Kusapompo mkisa nilubara mkwatireko Mbele mpaji mkusevya fi Weza wanarongo ne sarongo Ajacha mweba rongu zarabana Abarongo mwemurongo sa Unongo seze waganye mbisewe vyangi Nemizi mwemizobu ze wafete mutuzimu uramu wabule sovieri abana Nerubari atubera mu byobula musa bombera batemute bajje wange Amayembe amarwali lizigete mmuzuku kemmu mkwata mafumu nengabo Emisambo mu musakula musakulire nzize we byobuwangwa nenono Chachange bulamu nerongu kwode nyongero bulamu mpeze we myaka Chachaba moya no mukuse wa deru kutula deru mpeze mu buma Chacha dungu kwa hika Jikirobu wa kisimu Uganda newewe Chacha kaduwa nemabalabe vange mba kulopira Na boba kule bibanja galiza Chacha nabusana kalira vana Sabondere na vana valieke wange Chacha naruimo muimilize wenseno Na imilira eri abagendo nyiga Chacha lubowa kwena njini mpingu Chango siwa watunde gafi Chacha chiwanuka wanulebe wala Mpanulira kusimbi ensungu Jaja kawumpuli omusomesa wensenu Jango osomesa basuddebi abwe Jaja mukasa kwagaba obweza Nyongera obweza mirimu gyenkola Jaja namusinda nkusaba onzindire Bannaddiini abookye ebyaffe Bajjajjange bemanyire besimanyi Munneeyoleke nga nze nsobole okubamanya Ate mbasaba temumboola Mumpabulemu ebyo byenkola Wamanko wole mizi mweja muno Muche mula mule Muche no mula mule mbuga Walala Arenko wole mizi mweja wano Muche mula mule Muche no mula mule mbuga Walala Wamanko wole mayembe ne mandwa Muche mula mule Muche no mula mule mbuga Walala Salongo na longo mwangu wemba ita Muche mula mule Muche no mula mule mbuga Walala Zendu kaba mweyana Eliasa ninalia jakero liaba walabu Nefu meya tumasani Tiano nyeleza ya kendera kubiabali Hasa nyotisa mulwa wano Chitekeza solo mulenza ikendusu Mwarabu evi unyabita shamimu Choka mweno kemutuma wana Mwarabu echikuruguta chita jaria Musuma nesolanga mga tumabana Mwarabu enkwala jita sumari Chokaba fubu keno getwe wanisa Pita panta lewe yewe la shoto Mibale nyipi zineno zetwe nanika Joni biba bikoze sewa mukabu yonju Ibikoko omobato ire tipepa Munange sala avera chipaku Omuntu apa kukagweba ita sala Madina chivera chivuga Ateza ituni avera butu Natona tuma mwana linyali aluzungu Webuze chiritegeze ye wabwe Sila banga mwana kabira linyazungu Bakabira gabi gabi abu Sila banga mchaina kubamu mwana mboko Mulu acho yogero luchaina Na yomu ganda ya gara mizo mwana Mulu acho yogero luganda Enyambale ya fetu ajidibiada Tuita buwele rabana neva mama Osango muslamu agenze meka Mwakole hija funde mikise minji Songe tana ya chitaweri murusenke Yavuluwa naka sauka seminti Omulalo musanga osa sigenda musabu Chokanga alina muchachi Songa bulichifo wofu kamiro kusaba Katonda u Ndiye sabo mwosabida Zino nimi zava zungu chachi nekerezia Masigiti charu warabu Omulalo musanga mukanisa oza nalokoka Mweze sisinza misimu Bomubuza chosaba oza moyo mtukufu Somo yokuvera mzimu Mukiriza pena tusinza misimu Muganda no muchayi no muhindi no muwarabu Tote kunono Tufemu vya basungu Tupusabu sangange vya fibibula Tuongele tuzime zika subi Tulime vijia vya vikabia fi Tusewe nono nobu wangwa Okumanyika na mubikabia fi Tukoze seta galeri ya fi mutinasi Tufemu vintu vya basungu tuzangu Wamako ole misimu eja muno Muchemula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Arenko ole misimu jawa Muchemula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Wamanko ole mayembe ne mandwa Muchemula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Salongo na longo mwangu wemba ita Muchemula mule Mucheno mula mule mbuga Walala Nebaza abafazi okutegeera ebyobuwangwa kyovola babagagga. Mwambale engoye ez'emisambu olufuna ssente. Mwebaza myoyo gy'abazungu. Yesu yayambalanga kkanzu n'attangira. Mwe mwambale engoye mukaaga oluddugavu lwa bulamu. Gwe musambu omukulu ogukulira emisambwa gya wano. Olweru lwa Mukasa wa nnyanja. Mukasa yagaba obweza olutalina mikono olwakawumpuli. Gwe musambu omusomesa omunagiro gwa musoke. Ye nannyini nkuba omuyondo guba gwa lubowa. Ye nannyini mpingu yasiba yasumulula ekide kiba kya ddungu. Ddungu ye muyizi w'ennusu. Ye gwagamba otosinza mizimu. Kyeki kutwala Masaka ku ntaana ya ngobya. Abalala mugenda bukalange wa mukajanga. Mwenna musaba mizimu. Abajulizi be mutambulira ebigero. Genda okulama genda mugongo gyafuuka mizimu. Fabagende Mecca Nabbi Muhammadi mugenzi tusinza mwoyo gwe. Yesu bw'amalokomererwa bwe yali agenda yagamba ajja kusindika mwoyo gwe. Omwoyo kitegeeza muzimu. Tudde ku nnono yawula eddiini n'ennimi. Abasumba amutuma abantu bookya amasabo gaabwe lwaki simmwe mugafuma. Abalalu bangi abali ku mbalaza nga baazoliga lwa mpewo. Omuyindi wafiirwa omuntu akyuma mucyume efa aliteeka mu cupa. Buli muntu enzikiriza ye bwe buba obuwangwa bw'omuzungu n'omuwarabu ffe twabula. Ffenna amaanyi tugajja mu nsozi. Abalokole mugenda mu nsozi. Bafaza amaanyi mugajja mu nsozi. N'omusamiza ebiremye okutuula agenda mu nsozi. Amateeka ekkumi agatuleeterwa Musa ku mayinja gava mu lusozi. Ate kweseeka edduwa y'enkuba ogisomedde ludda wa madde ogenda mu lusozi era mweraba. Myenze kuzimba kasubi tereze n'embuga bajjajja we banaasula. Ngende ne ku kigwa kyaffe ekyabefumbe bakankume ku byoto. Ngende ekiswere wa jjajjange bamweyana akutula eddiiru. Njire n'ewa mama Fina wali ebulenga n'abe ne ku kyogo. Ebisinga omubirinde mu Canada ko ongenze kiswere w'abamweyana. Naye nkowoola emisambwa gya muno mujje mulamule. Mujje eno mulamule mbuga. Ale nkowoola emizimu gya wano mujje mulamule. Mujje eno mulamule mbuga. Wama nkowoola amayembe n'emmandwa mujje mulamule. Mujje eno mulamule mbuga. Salongo nnaalongo mwangu we mbayita mujje mulamule. Mujje eno mulamule mbuga.